be strapped to the neck. Let's call the boy, call me number one. Let's talk about the love, baby.
Just a kiss, baby.
When don't nani pendeza, dunia inajua. Mwe mwenye najipongeza, najua kuchagua. Na pale ninapoteleza, siku litawakajua. Leta jealous na kutubeza, ndo ukubwa tunakuwa. Na baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo. Baby, these hoes in loyal. Wapenda sufuri nyingi, niliwapa moyo.
Zombies strapped to the neck.